biva mu mutima gwo awatali kukakibwa kale binyuma sebigambo ebyo nawulira mama bigamba baba lwekyo yali atuuse akaseera akegombesa ngalinga ekimuli okuba ekirabibwa bangi nabikwata ng'omugezi waba nze nabinyweza nensaba mukama nyambe tiwe mbatuuse funo wange ng'omutima gwe gusimbe omanye lwavwe nelinga akakula wekakulukuta ku mazzi wekakulukuta wekawagamira bambi ate jengo bwelijja nelikongerayo bwe nakwesiimira tebankaga bukasi nilikuweka miyoni love does not cost a fee bwe nakwesiimira tebankaga bukasi nilikuweka miyoni love does not cost a fee nandiba haningana lwao to be your first cut na ye kati netegese to be your last cut omuntu akwagala kale ne wamusobye mirundi mingi always wabawa kakisa newe kaba katono nga kasiko kakali dali kale wenkunyizanga nene tonda tolwanga okusonyiwa omanyi lavu mazimeringe kyoto ono wekinyiriza tewe walavu
Baby, we will have a multi-mate bagugula. I love you.